Yeah. Tony Wins. Dwight Flu. Brand new song. Choka Pants Pamu Team.
Exclusive from Hobbits Production.
It's a Hobbits Production. Blessed from creation. Still made of them fire.
Hey, yo, Tony. My young son. Yeah.
2021 uboi down na vambili hey, Yezeri yokosa ni madami nona mess. Kusegula ka Facebook, kani nazo furu. Kufunsa benetizo ni yokosa nivashi uru. Kutumila te alpha, karina ya maisola. Bene bobi ati hao H-Mac na kopi vasova. Nao bene maps vazipa ila karia. Bakonde se samane woyo without ina fear. Tikambe body queens na muzake gizmo. These people they are fake, wanatitiesa guru net. Uyamba na onjila, noti vari la majozi. Ukatuma kukafoni, wakufaka tepa pause.
2020, nivambiri vina stika. Abantu varisa vareka no kuipika ipika. Iwe akabunga varisa vavikira no mutengo. Ngamwala ndia ponishi mwabusha lechongo. 2021, tuavote. Bari bari omu fiashi tuasontia. Zambia Yesu yari kwati ni kumpera. Apa ni bari ya majombu wale pera.
Uma isi wa boy usa kila liu life yeah. Umeeting ava longu na ava faking at the same time. Bagai value jinga mix na Clement. Fix song ya kwila apa manje ndiye lebo. Ya fixing apa manje inankala ndiye movement. Amo apa temane noting kane ya ma fake promise.
Festi ndande pa mugai suyu alpha. Katuishi music ya kwenga ikaya fa. Anatawa rebo, anauna munga ya nkara. Nomba mafanzi wako ya pabadira na njara. Ati walalo wa marebo zipati Yesu wala lomyo.
Tinaona popin tu voyofya na vosa yofya. Kukuma na bene keme, boy still simple. Kutoka ijadeo na titaba tikalipo. Watsia umanja mwa machine foko ikalipo. A plan on my plan ingaleko na chikwama. Bene nifakamo banipa monga Osama. Bene wapinda moka titoni ni Osamwa. Kungala kwa patalo boy kufonika kusamwa.
Apa ni sweet song DPK music. Yeah. R.I.P. Team Alpha. Ni kuye soko. Mwaya kuye soko. Mwari ruba. Eyo api. Akapondo na sana. Mama ni chance. Eyo kemeo. Big ups to you bro. Kings busy. Bayuke.
Chela tukutia.
Exclusive from Hobbits Production.